me not the only part I defend. Go easy, nana. Go easy. Go easy, nana. Go easy. Go easy, nana. Go easy, nana. Jala liminati alifata dife. Go easy, nana. Go easy. Go easy, nana. Jala liminati alifata difele. Go easy, nana. Go easy. Go easy, nana. Jala liminati alifata difele. Go easy, nana. Go easy.